mukwano gwe singa si mukwano gwe Yesu enakweluma esene nyika embere kusukako ngaboyita benganda so bakulese nange sijukira luli nga nkyali mukyalo embeera yanyiga nnyo n'egufuula omulimu eŋŋanda zandeka emikwano gyandeka bona ne banvaamu eseeno n'engaba nabwenvu ennaku eruma ekyo kiseera kyali kikambwe nnyo kyali kizibu nnyo nze natuuka n'okwegaana katonda nalina bula naye
omukwano gwa Yesu nzolusi gumpitirirako nenoonya we nkutandikira niwabula ekisa kye kingi nakyolusi kimpitirirako nenoonya we nkitandikira nawo niwabula
nasiba omutima amakyala sitani nemugoba nti fire fire I have to believe have faith and trust in God olwo katonda nemusembeza kumpi wano omutima ze nenkumuwa gwonna nga sirina nakyendekayo wabula mukama nze nanywera 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 nanywerera mu Kristo nasimba ennyumba etasobola kuyuyibwa etasobola kusuulibwa etasobola kugwa Yesu ye mukama
omukwano gwa Yesu nzolusi kumpitirirako nacholusi chimpitirirako nenoonya we nkitandikira nawo niwabula
mukwano gwe singa si mukwano gwe Katonda fabange tewevu masi nze byonna byambako mukama yabijjawo tambula nvimba tambula nchakala nino oluyimba bange mukama mukulu tumuwa matendo oyanaze naku Yesu eyange yajifuma niwatende
omukwano